Blog Talk Radio.
It is now time for your pre-praise warm-up, DPV After Dark. Family, we got house, we have hip-hop, we got electro-techno, you name it, we got it. Get your praise on before you get to church tomorrow morning with the psalmist voice, After Dark. Keep it locked, family, 90 minutes, non-stop praise and worship, non-stop music. Let's get it, let's dance, let's go. Hip-hop, we got electro, techno, you name it, we got it. Get your praise on before you get to church tomorrow morning with the psalmist voice, After Dark. Keep it locked, family, 90 minutes, non-stop praise and worship, non-stop music. Let's get it, let's dance, let's go.
DJ Cruzy on the mix.
Yeah.
basi mimi nisingekuwa jinsi nilivyo. Hata tena nisingekuwa mahali nilipo.
Umeambiwa sifai, uwote kukanya vikali. Ungekumbushwa dhambi zangu za kale, baba yoyo. Unabariki unayependa, unabariki unavyopenda.
Jamani, wala sijaona jicho lenye pazia. Adui zako wangelikuwa na uwezo, wangefumba macho, wangefunika masikio. Wasikuone ukiwa juu, wasisikie umebarikiwa. Meza utaandaliwa mbele yao. Utakula, utakunywa mbele yao. Nasema ndio, ndio ya Bwana.
Nahitaji ndio, oh, yako Yesu tu. Nahitaji ndio, oh, yako Yesu tu.
Ndio yako.
Nataka ndio, oh, yako Yesu tu.
Yako Yesu.
Ndio yako, ndio itanisimamisha.
Ndio yako.
Ndio yako.
Mama wima, yo manana. mnyonge we unipa nguvu baba ingawa mawimbi na misukosuko nyingi sana
wanifaridi moyo wangu waniongoza katika
zako umenilinda mimi mzima unanipa nguvu kusimama wima ndio maana leo naimba
Paco Baba mimi teapa ulisema nitakuwa vile nilivyo sasa. E Bwana ume umetukuka, e Bwana ume umeinuliwa, e Bwana umetenda mema, nilipokea sifa, e Bwana umetubariki, singiza mataifa, e Bwana ume umetukuka, e Bwana ume umeinuliwa, e Bwana umetenda mema, nilipokea sifa, e Bwana umetubariki, singiza mataifa.
Uli wako wakufunika hadi uliweka mipaka, maji bahari haiza kuafika uka. Jina lako ni Yesu, katiwa dhati kwetu, wanifanya mikushanga, wanifanya mikushanga. Uli nipa mwana kabla mimi teapa, ulisema nitakuwa vile
Jumbo.
When me step up on me bed, I look up on the ghetto youths around on the street. Youths looking one when we link up on them. I claim it's the most thing we know upon we life. Some calamity not the track that we take. No matter many places we are right on the blame. Just it's the most thing we pay upon we life. Girl, ghetto you stay right on the time we survive.
Oh Lord, Nicole Lockdown DJ, oh no. Men don't have a song, you know the one is a smoke on a call. Flow by flow, be the phone. Only God knows what. Oh Lord, Nicole Lockdown DJ, oh no. Men don't have a song, you know the one is a smoke on a call. Flow by flow, be the phone. Only God knows what.
Baba, nimefanya mengi wrong. Ni kweli niko jela, ni midhani mini pro. Oh, wacha ni kupress baba, ni kufollow baba. Moyo wote shakubali, ni wewe baba. Niliofanya mbaya weza kunisamehe baba. Na kuamini na kuitaji nita kusimu baba. Sina mengi ile najua usha atenda buwana.
Oh Lord, oh Lord, niko lofta PJ, oh no. Neno lako song, inajibwa nita smoke on a call. Flow by flow, be the fault. Only God knows what. Oh Lord, Nico Lockdown, DJ, oh no. Neno lako song, inajibwa nita smoke on a call. Flow by flow, be the fault. Only God knows what.
Ajabu kwa hai, ananingesha kupataga. Ni mengi, nimeona. Tena ya kuvunja moyo, labda ningesha mwacha Mungu. Kama nilikomo ya mawazo magonjwa ma, nimepitia, ninazoea. Au
maumivu ya kudhauliwa umasikini. Kila siku inajipa moyo. Ipo siku yangu tu.
Ipo siku.
Ipo siku yangu tu.
Na mimi
babake. Ipo siku yangu tu.
Ipo
siku. Ipo siku yangu tu.
Na mimi
babake.
Sema vibaya na misi shangai najua ni ya wanadamu. Ingawa sipati nani kwa muda mrefu, siachi kuomba Mungu sikiziwi. Binadamu wema kiwa nacho, kwa sasa waniepuka, sina rafiki wa dhati. Kama ni misongo ya mawazo magonjwa mama, nimepitia nazoea. Maumivu ya kudharauliwa umasikini, kila siku inajipa moyo. Ipo siku yangu tu.
Ipo
siku. Ipo siku yangu tu.
Na mimi
babake. Ipo siku yangu tu.
Ipo siku.
Ipo siku yangu tu.
Na mimi
babake. Na mimi barikiwe.
Ani
barikiwe.
Na mimi
barikiwe.
Na mimi barikiwe.
Ani barikiwe.
Na mimi
barikiwe.
Yaka imepita, unaombaga mtoto upati. Utasubira, ana yeye atelewi. Ona biashara, imeanda mwamikosi upati. Usimwache Mungu, waganga watakuponza. Ukwa ndoa, ila imbani ya mani ya kunda. Usimwache Mungu, chepuko sio jibu.
Umeugua, tumaini la kupona hakuna. Usitazame mwanadamu, siku yako imekaribia. Yei, najua, aya aya. Najua, aya aya. Najua, aya aya. Itoko. Suko ya noa, toto wana kusumbua. Kitali kingia unawaza wapi unalala. Masimango mashemezi, ashikusai mtoto. Masimango mama wasambo. Kusa nyumbani, unalala. Kwa jesi umulala. Nachua nisea kapisa. Siku imekaribia.
Wow. kufanya kulingana na mpango wake Mungu. Anakuona mnyonge mbona sasa mno sisi ni wa maana, oyo maana wa maana, oyo maana sisi ni wa maana, sisi ni wa maana.
never does. Man, I'm blessed. Yes, man, I'm blessed. In a me coming out true, man, I'm blessed. B-L-E-S-S-E. In man, I'm blessed. Deep in a me spirit, true. In a me going out true. In a me coming in true. Father God, him bless me, that's what me say.
Man, I'm blessed. Can't say no. Man, I'm blessed.
I'm not struggling, I'm not flossing. The Bible said the greater one get lazy. I'm not one preaching, I'm not one singing. My lips is standing like the forest light. Step in a struggle, yes, me not flossing. The Bible said the greater one get lazy. I'm not one preaching, I'm not one singing. My lips is standing like the forest light.
Come on. ni mekota. Wanabonga mbaya wakizani niliko hapa wajui ni mkoti ya linisote. Ngoja mbona wakikuyu fenda do, na mbona mewakoka na unado, na kwa nini vibaya fenda do. Nidio we na doga tibio kijuri ya toni kukwira dio we. Ado ni arito oria fata kiziko. Somo wako rute guo ni guwe robe mutaka. Kana wekire zikati guwewe robe na tuaga.
Simu weko ya reina todo areda besha.
Eti kuwa eda besha sitika jigana. Reu kire kote nini jesu oyo dona. Dikura sa jona tota kedire dona. Neka pasikarete haha gina baba.
Kuisha wakati kisa kichwa kusikitika, lakini wewe huyo yoyo kwa dirisha furaha haiwezi kuisha sikukatika. Baraka nyingi ka nyimbo kwa memory girl. Psalm 91 verse 2 ndo memory verse. Uzo clean hautaki ma controversy. Mina taka kupikiwa airport secondary bus. Money money or no money. Miro lingi na Mungu nani. Kwa juu Mungu ni nani mwenye aliumba nchi na mbingu nani. Sabo insulubisha na mana dambi zetu zini oso. I'm feeling cool and easy. Got my monkey icky cool and easy. I'm like who's report we new believe. I will believe that you want to be
like
clouds of my mind, I just can't seem to find a reason to believe that I can break free. But you see, I have been down so long, but like a hope is gone. But as I lift my hands, I understand that I should praise you through my circumstances.
Oh, my feet so oh, I just wanna praise you.
Just wanna praise
you.
Just wanna praise you, yeah.
One time, so much pressure fell on me. I thought I was gonna lose my mind.
Lord, I know you wanna see if I will hold on through this trial, but I need you to lift this load, cause I can't take it no more.
I just wanna be so I can hear.
I just wanna say,
I just wanna pray.
I just want to.
like a rain, just like a rain.
You're locked in to the hottest station on the planet.